okulayiza ababaka kuyingidde olunaku olw'okubiri era we tujjidde ku mpewo nga bangi bakyagenda mu maaso n'okkuba ebirayiro byabwe nga bwe bagenda okuweereza eggwanga n'okukiikirira bannayuganda ssaako okuwa eggwanga lino ekitiibwa. Olunaku olwaleero we lunaazibira ababaka abasoba mu 17 be basuubira okuba nga bakubye ebirayiro byabwe okuyingira paalamenti ey'12. Abamaze okulayira olunaku olwaleero kwe kuli omubaka wa Bukonjo West Crispus Kiyonga, omubaka wa Buyanja County era minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, omubaka w'essaza lye Rujumba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era minisita w'ensonga z'ebyokwerinda Jim Muhwezi, omubaka wa Makindye Ali Makindye East Ali Nganda mu Lyanyama, omubaka Nalukoola, omubaka wa Kimanya Kabonera Patrick Kutesa, omubaka wa Nyendo Mokongwe n'ababaka abalala.
Luyimba si Elias Nalukoola. I farm in the name of the Almighty Allah that I will give faithful service to this parliament and support and uphold the constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah.
Minister Jim Muhwezi asubiza nga bwagenda okolagana ne gavumenti okulaba ng'enguudo mu ssaza lye zongerawo okuba nga zitumbuka n'ebyenkulaakulana ebirala.
Now we are going to take Uganda
to the higher.
That is the big milestone for our people, everything that we have been struggling for in the infrastructure, in the road, water, electricity, the social, health, education. We are going to work on them in this time.
Ebyababaka okulayira bijja kukomekerezebwa olunaku olw'enkya era nga nalwo ababaka basuubira okulayira bayitirivu nga mu kiseera kino bali bulindala okusobola okulaba nga bakuba ebirayiro byabwe basobole okutandika okuweereza bannayuganda.